gumu byenjigiriza bawadde gavumenti amagezi okwongera ssente mu kusoma kw'eggwanga olwono ebyenjigiriza by'abayizi bisobole okuyitimuka obulungi okwetoola eggwanga lyonna. Bino bibaddemu alipoota ekoleddwa ekitongole kya ubosi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwetoolola eggwanga lino.
We have some learners who are 6 or more years, and we saw that 534,360 learners were above 6 years and above, constituting to 22.5% of the pre-primary schools.